Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. About Box Records. Ivan Ryder.
Wabula nakaba nenkoka wena wile simu ti mujalo tolimu nezigwamu ozo byanzigwamu amanyi ganzigwamu na mazigaba shamimu shamimu my size nambe mwinga kabira simu lava
gwenjagala
simu lava
eyansubiza
simu lava
mnyonyeza Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza
Zemu kwano Simanyiche wankola Pulira bubinze Kale Nkunonyeza mukwano Nombuza buzanga sichebera Simanyi enamba je wampaya Lienfu oba Chiche wategeza mukwano Nze kwa galanyo Era kunonyeza nyo My baby kunonyeza Kuli wamu ne mkumba wa masimu My baby
Simu lava Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza
Simu lava
Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza Afazali, komawo,
akomewo,
ndiwo, Ivan Ryder yo,
wechiri,
nebik sirinda yo,
gendi,
ebirowoozo abiwamba,
yankwata,
n'omutima wagutwala,
yagutwala,
kala toba, komawo kubampulira sietegeera,
siri wechiri, bwelokera, munonyeza, ani amundabideko. Big Slinda nkunonyeze banga
Simu lava Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza
Simu lava
Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza
Yeah, baby Big Slinda Nakabi Amazika Injiligi na kubidimu mama ni tata ni bangamba muvile jatulio Nakabia maziga mubabox Kamira kankubidengo Neji kabidamu ma baby
Simu lava Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza
Simu lava
Gwenjagala
Simu lava
Eyansubiza
Simu lava
Mnyonyeza Nakutumira babakeyo Nibangamba tebakulabeyo
This is so music always Babox Records Big Slinda Uganda Nato Empire